ni ku munsi wa gatatu w'icyumweru tariki ya kane. Tubahaye ikaze mu ngingo y'umunsi ya none, twayibasangije ku mbuga ziduhuza kugira ngo muze kuyitangamo ibitekerezo. Tugiye kuganira ku rwego rureba Abanyarwanda bari mu ngeri zitandukanye bibumbiye mu makoperative hirya no hino mu gihugu. Nta murenge, nta kagari, nta ntara cyangwa se akarere utazasangamo amakoperative. Hari impamvu uku kwezi kwa cumi kose turaza kukuganiraho nk'ukwezi kwahariwe ibikorwa by'amakoperative, tukanaguhuza cyane n'ukwezi kwahariwe gukunda igihugu. Ibyo byombi birajyana cyane kuko hari aho biri buze kugira isano. Nitwa Turatsinze Bright, mbahaye ikaze mbasaba ko mwaza gutanga ibitekerezo munyuze ku murongo wa WhatsApp ukoreshwa n'abantu benshi. Mwaza kutwoherereza ibibazo, ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo mwaba mufite ku mikorere myiza ya koperative mubarizwamo. Ibyifuzo mwaba mufite byatuma koperative zanyu zikomeza inzira y'iterambere no gukemura ibibazo bitandukanye biba bizibarizwamo. Mwaza kutwandikira munyuze kuri 0781 14 74 22 1. Mwaza no kunyura kuri page ya Facebook ni Radio Rwanda. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Hari n'imirongo ariko ya telefoni turi buze kuhuriraho muri iki kiganiro. Ni ikiganiro twatumiye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe amakoperative, Dr. Patrice Mugenzi. Tubahaye ikaze mu kiganiro.
Murakoze Bright.
Iki kiganiro kandi turi kumwe na Iranzi Denise, akaba ashinzwe itumanaho no guhuza amakoperative n'abayabarizwamo. Ubwo ni uguhuza urwego n'abagenerwa bikorwa. Tubahaye ikaze.
Murakoze cyane
Bright. Uraho Denise.
Uraho neza.
Iryo jwi ryo baraturagengera ngo bararimenyere yame mu rugo. Ariko uyu munsi turaza kubana utubwira ku bijyanye na koperative muhagarariye kugira ngo mubakorere ubuvugizi no kubahuza n'urwego. Turaza no kuganira ariko kwiterambere ry'amakoperative birumvikana, ariko tuze kwibanda cyane ku nteko rusange z'amakoperative ziterana mu kwezi kwa cumi ari nako turimo. Impamvu zihurira muri iki gikorwa ndetse no kuba bahura, impamvu zibahuza. Ndaza gutangira mbaza umuyobozi mukuru w'urwego rw'amakoperative, ubanze uduhe ishusho. Ishusho y'amakoperative mu Rwanda uyu munsi ihagaze ite?
Murakoze Bright. Uko mwabivuze, nitwa Dr. Mugenzi Patrice, nkaba ari njye umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative. Ishusho y'amakoperative mu Rwanda, ubungubu iyo tureba amakoperative muri database zacu, dufite amakoperative arenga 111.
Yego.
Aya makoperative arenga 111 arimo abanyamuryango barenga 5,000,000. Nuvuga ngo ni koperative zigizwe ziri mu byiciro bitandukanye. Hari amakoperative y'urwego rw'ibanze ndetse n'amakoperative mu rwego rwa kabiri ariyo ANIO ndetse n'andi ari muri za federasiyo. Ariko aya makoperative nanone akaba akoze ku buzima rusange bw'abaturarwanda bose. Harimo abahinzi, harimo abanyabukorikori, harimo abogoshi, harimo abamotari, hari ibyiciro byose by'abanyarwanda. Urwego rw'amakoperative rero muri rusange ni urwego rw'iterambere. Niyo mpamvu wumva abantu bose bavuga amakoperative burya ni uburyo bwo kugira ngo bashobore kwiteza imbere, kwishyira hamwe kugira ngo biteze imbere.
Yego. Koperative zisaga 111. Abaturage bayabarizwamo cyangwa se abibumbiye muri ayo makoperative bagera kuri 5,000,000 wenda zinarenga. Barabarizwa muri koperative zitandukanye ziri mu ngeri zitandukanye. Ni hehe mubona imbaraga za koperative?
Imbaraga za koperative zigaragarira cyane mu banyamuryango bashoboye kwicara bakafata icyemezo cyo kwishyira hamwe. Byizo ni imbaraga zikomeye muri koperative, kuko iyo abantu bahurije umugambi umwe hamwe kugira ngo bishyire hamwe ndetse bashyireho na gahunda yo kugira ngo biteze imbere, buriya iyo ni imbaraga zikomeye mu rwego rw'amakoperative.
Yego. unyemerere ne kuvuga ngo wenda ninjiye mu kibazo cyane kuko icyatuzanye no kuganira ku nteko rusange z'abanyamuryango b'amakoperative ariko ntitwabura no kuganira kuri koperative muri rusange ku iterambere ryazo ntabwo ari ubwa mbere duhuye n'ubuyobozi bw'amakoperative mu Rwanda cyangwa singaga z'amakoperative abaturage bayabarizwamo akenshi iyo tuje guhura no kuri page wenda ziribuze kuduhuza baragaruka ku bibazo dufite ibibazo reka nongere mbivuge ko nta myaka umaze muri uru rwego ariko uraruzi waranarukurikiranaga mbere mu zindi nshingano wari ufite ni bihe bibazo murimo kubona byaba biri muri koperative bikeneye gukemurwa kugira ngo abanyamuryango bishimire koperative barimo ndetse batange uruhare rwabo bumva ko bishimiye uru rwego no kuba babarizwa muri koperative
urakoze cyane ku kibazo cyiza Bright umbajije ikibazo gikomeye tubona mu makoperative abanyamuryango bashinga koperative ariko ntibakurikirane imikorere y'amakoperative yabo
yego
icyo ni ikibazo gikomeye kuko ari naho wumva mu gihugu hose bavuga ngo amakoperative arimo ibibazo ariko byo byinshi biterwa nuko abanyamuryango baharira koperative abayobozi
bishyiriyeho
ni byiza ko babagirira icyizere ariko iyo abayobozi badakurikiranwe bashobora kwikorera ibyabo niyo mpamvu tuvuga twifuza yuko abanyamuryango bakurikira koperative yabo kuva bayishinga mu miyoborere yayo ndetse no kugeza igihe bazafatira icyemezo cyo kwisesa ariko icyo ni ikibazo gikomeye kuko aho ngaho mu kindi kibazo kirimo rero koperative zimaze kwiteza imbere zigira n'ubukungu zigira amafaranga rimwe na rimwe bakavuga ati reka dushyireho abantu bize baducungira amafaranga aho niho wumva abamanaja b'amakoperative abamanaja b'amakoperative nabo bamara kuba bumva bicaye neza bashyizemo akarenge bakavuga ati twarafatishije ariko niba barafatije kuko bitwa abakozi bande b'umunyamuryango hagira bagatangira guhangana na nyobozi ubwo koperative igatangira kugira ibibazo ibyo rero twe cyane cyane icyo tugishyira ntabwo tugishyira kuri abo bayobozi tugishyira ku banyamuryango batazi gukurikirana uko ikoperative zabo ziyobowe niyo mpamvu muri iki gihe mu rwego rwo gukemura bimwe muri ibyo bibazo twifuje yuko twagira inama zihoraho zihuza abamanaja n'abayobozi b'amakoperative kugira ngo tubibutse inshingano zabo muri koperative manaja wa koperative yitwa umukozi akafasha nyobozi kugera ku nshingano zahawe n'inteko rusange nuvuga ngo urwego rukuru muri koperative ni inteko rusange inteko rusange nuvuga ngo ni inteko y'abanyamuryango bose bashinze iyo koperative bashobora kwemera cyangwa se bakanga umuyoboro yashyizweho na nyobozi cyangwa ibyo bumvikanye na n'umumanaja inteko rusange niyo yonyine ishobora kubyemera cyangwa se ikagira ute ikabihakana rero ni ukuvuga ngo uru ni urwego rukomeye ariko rimwe na rimwe rutumva inshingano zarwo cyangwa se ntiruhabwe n'agaciro ibyo navuze yuko abayobozi bamaze gufatisha bumva ko bafatishije perezida akaba perezida imyaka yose y'ubuzima bwe ariko itegeko rirasobanutse nta muyobozi ugomba kurenza manda y'imyaka ingahe ni imyaka itatu iyo myaka itatu yarangira akaba ashobora kwiyongeza rimwe ntabwo ari kwiyongeza gatatu
ariko ntabwo ari we wiyongeza ubwo ni abanyamuryango
bamuha ni ukuvuga ngo ashobora kwiyongeza n'ubwo ngo abanyamuryango bashobora kumugirira ikindi icyizere cyo kongera kumuha amahirwe yo kuyobora ariko ni inshuro imwe ntabwo ari inshuro ebyiri cyangwa eshatu ni ukuvuga ngo rero tubonye perezida wafashe koperative kuva yashingwa kugeza isenyutse kuva yagize akarima ke ariko ibyo byose bigaruka kuri nde ku munyamuryango ku nteko rusange kuko inteko rusange ntishobora kugira ute kubyemera kuko koperative n'iy'abanyamuryango ntabwo ari iya perezida koperative n'iy'abanyamuryango ntabwo ari iy'umukozi umwe twitwa manaja bityo rero muri iki gihe turashishikariza abanyamuryango kumenya inshingano zabo mu kuyobora koperative kumenya amahirwe cyangwa se uburenganzira bafite muri koperative. Ibyo rero iyo twebwe nk'ikigo cyacu gishinzwe kureberera iterambere ry'amakoperative turabizirikana cyane, ndetse aho tugiye hose tugasanga umunyamuryango yarabangamiwe dufata ibyemezo.
Yego. Ikosa rikomeye ubwo riri ku banyamuryango. Bashyiraho koperative bakayishinga, bagashyiramo imigabane yabo, bagaterera bati dufite uyiyobora. Uyiyobora yamara nawe gufatisha ashinze akarenge nk'uko mwabivuze, agatangira akanyunyuza. Bakicecekera
nabo. Bakicecekera.
Ikibazo rero kiri kuri bo. Hari amakoperative tubona yiyubatse.
Yego.
Twumva yateye imbere, afite izina rikomeye, yakoze ibikorwa remezo biyubakiye. Reka ntange urugero rwa koperative wenda nzi yiteje imbere ijye inavugwa cyane mu biganiro duhura nabyo nka za kazi ni kazi. Nka koperative yitwa Coprolize Ntende.
Yego.
Yubatse za hoteli, iri ifite imodoka zayo, ifite ibikorwa. Hari igihe nibaza intibanga ni irihe, wenda mbibaze nka Denise ushinzwe communication, iyo muteye icyumvirizo amakoperative mwumva yiyubatse yakomeye musanga ibanga ari irihe, wenda n'abandi makoperative ajya bigiraho?
Murakoze cyane Bright. Ntago njya kure cyane y'ibyo umuyobozi mukuru yari amaze kuvuga. Ni ikintu bita ownership cyangwa se kumva ko nta mafaranga yanjye ariyo. Ubundi ikosa rikunze kubaho ni ugushoramo muri koperative warangiza ntukurikirana umutungo wawe washoye muri koperative. Ibanga rero rikomeye ayo makoperative aba yarakoresheje, nagiye nganira na benshi muri bo. Uretse nawo muri Coprolize Ntende hari andi makoperative menshi usanga yariyubatse nubwo yaba ataragera kuri urwo rugero rwo hejuru ariko ukabona ko ari mu nzira. Ibanga rya mbere rero niyo ownership, kumva ko ari ibyabo, kumva ko iyo koperative wa mugabane natanzemo, wa musanzu ntangamo, n'uwanjye, amafaranga n'ayanjye. Ngomba kugira uruhare mu kuyabyaza umusaruro, mu kuyabyaza inyungu. Ntabwo ari amafaranga ngomba gutanga kuko ari itegeko gusa, ahubwo ni amafaranga nshoye, ni ishoramari nkoze. Kandi koperative ni ikigo, ni ikigo kibyara inyungu, kiba kigomba kukungukira. Ntabwo ugomba gushyiramo imigabane gusa ngo wumve ngo ndi umunyamuryango wa koperative, ahubwo ugomba no gukurikirana ko ya mafaranga washyizeyo yunguka. Hari ababyumva kumva ko wenda nzacunga ko perezida atayarya, nzacunga ko kontabura atayarya, ibintu nk'ibyo. Ariko uretse no kutayarya, buriya inama y'ubuyobozi ifite n'inshingano zo kubyaza umusaruro wa mutungo uhari uri current. Niba duhinga ikawa, ntabwo ari ukuvuga ngo gusa ngo turayihinga ngo ni umuyobozi ngo dufite amafaranga runaka kuri konte tuzareba ko atayarya, tuzareba ko agira gute. Ahubwo agomba no gushaka abaguzi, gushaka isoko, agomba bagashabika, bagashakisha. Ntibicare gusa ngo wumve ngo koperative irahari, nyirimo ndi umunyamuryango, kandi rwose miliyoni ebyiri twari dufite kuri konte ndabona zigihari. Oya, ahubwo umwaka urangiye turareba
miliyoni
zanjye zigeze he. Kuko kubika miliyoni gusa fazari wayibika hehe kuri konte, ukamenya ngo iri kuri konte yawe ni amafaranga yawe. Ariko niba wayashyize muri koperative ugamije inyungu, ni ryo banga rikomeye mbona abakoresha rya mbere. Irya kabiri nyine ari naryo nanone yarigarutseho nubwo atarigizeho cyane. Irya kabiri ni imiyoborere myiza. Mushobora kuba mufite ayo masoko wabagurira umusaruro, ariko kubera ko habayeho imiyoborere itari myiza no gucunga umutungo nabi, ugasanga ya miliyoni ahubwo kugira ngo inagumeho yonyine, ahubwo itangiye no kugira gute no guhomba, kandi usanga koperative zigenda zisenyuka.
Inyungu yakabaye iy'abanyamuryango, ikaba iya maneja, yakaba ari we wiberaho.
Cyane cyane ko usanga hari ari bo bize, hari amakoperative menshi bafite abantu wenda bazi gusoma no kwandika, bafite amashuri make, ariko akenshi bo baba bagomba guhakaza umukozi wize, akaza rero akabatera igipindi kabiri gatatu. Iyo mudakurikiranye ngo mube maso ngo abasobanurire ibintu, muba mugomba kubyumva bari umukozi wanyu. Ntabwo bagomba kuza ngo abashyiremo ibyo ari byo mwemera, abagomba kubasobanurira neza. Niba n'urwo rurimi rw'icyongereza ari gukoresha mutarwumva, mukamubwira muti bishyire mu kinyarwanda tubyumve. Uri kutubwira ko dufite miliyoni ebyiri ko uzazi byaza inyungu muri ubu buryo, bitwereke neza mu mibare. Ni umukozi wanyu, mwamuhaye amafaranga yanyu. Ownership rero cyangwa se kumva ko ayo mafaranga ari ayawe, kumva ko koperative ari iyawe kandi ugomba kuyibyaza inyungu ikaguteza imbere, nicyo kintu gikomeye cyane.
Yego, twagiye twumva mu bihe byatambutse, wenda duhere nko mu bihe bya COVID na mbere yaho, tukumva nk'abayobozi watera icyumvirizo mu makoperative, wenda kadufata urugero mu bamotari, kumva bati umuyobozi wacu ati yaje ejo bundi, amaze imyaka ibiri mu nyobozi, none yubatse etaje hano hepfo mu Gasarenda cyangwa ahandi hantu, atasigaye afite n'abantu bamurinda. bakibaza bati buriye byagenze bitati na amafaranga yacu ntibakurikirane byagenze bite byagenze bite reka mbaza ahubwo bigenda bite iyo umuyobozi wa koperative runaka abaturage bishyiriyeho bari muri iyo koperative basanze ko imitungo yakabaye ibungura bo bagumye uko bari bameze uwo bazanye yazamutse bigenda bite muri koperative bijyanye n'amategeko n'ibihano
urakoze bright imiyoborere myiza niyo shingiro y'iterambere buriya iyo uwumva president yigwije imitungo akenshi abanyamuryango nyine barabireba bagaceceka ariko iyo begereye urwego inzego zibanze ubuyobozi buri hose begereye urwego rw'ibanze rugakora investigation rugasaba urwego rw'igihugu ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative badusaba kuza kwakorera audit
okay
iyo audit ikivamo ikivuyemo dufite abahanga bize neza muri iki gihugu badufasha gukora audit iyo raporo ya audit ikigaragaje yigaragaje ko habaye inyereza nta kindi dukora dukurikiza amategeko
okay.
Iyo amategeko ya mbere nuko iyo hagaragaje ko habaye inyereza tugana ubutabera duhereye kuri ribu babantu bakagira ute bagakurikiranwa hanyuma nyuma y'igihe byanagombwa kaje no mu rukiko kugira ngo nibura abayobozi baryozwe iryo nyereza ry'umutungo wa koperative ariko iyo bakomeje kuvuga ati president jeje ubundi amaze kugura vewiti yubatse etage kuri byo yena byitwa sibyitwa ikizi ni ibihuha
yego barabivuga ariko batabigaragaza
ariko ntibabigaragaza kuko nta nubwo twanavuga yuko president ubundi president wa koperative ntabwo ari umukozi uhoraho ashaka kuba president wa koperative agakora no mu kigo gikomeye
afite
ahandi akorera birashoboka ko umutungo ashobora kuba yagubanye mu kazi gasanzwe akora buri icyo akora ni koordinateri cyangwa se ahagarariye inyungu z'abanyamuryango muri ya koperative ariko ntabwo ari umukozi uhoraho wa koperative rero kuba yatera imbere nabyo ntabwo ari ikibazo kandi nirabyize twese ibyo dukora twese tuye
ashobora gutera imbere ariko akoresha undi mutungo kurahandi igihe bigaragariye ko ari wa koperative
akabiryozwa
arabiryozwa umutungo ugasubira mu maboko ya koperative
ikindi wenda mwunganiyeho gato urumva akenshi baba bivugira mu matamatama niba wa mugana ari nk'umumotari akagenda yibwira umugenzi ahetse ibiki n'ibiki nabivuge mu buryo bugaragara ngo agaragaze ikibazo niba ari mu nzego zibanze cyangwa se niba ari no mu nzego z'umutekano cyangwa se niba ari natwe nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative tubifite mu nshingano gukemura bene ibyo bibazo hari ingingo nshaka gusomera abantu nk'aba ni ingingo y'ijana na 144 mu itegeko rigenga amakoperative mu Rwanda iravuga ngo guhishira amakuru yerekeranye n'imicungire mibi ya koperative umuyobozi wa koperative umunyamuryango cyangwa umukozi wayo uhishira ibyo yamenye ku micungire mibi ya koperative hagamijwe inyungu ze bwite abakoze icyaha kandi ibi bintu birahanirwa ni icyaha gihanirwa n'amategeko habamo no gufungwa ni hazabu singiye kuri igisoma yose bivuze ko iyo ubimenye ukabiceceka ukabihisha urimo gukora icyaha uretse kuvuga ngo urimo guhombya koperative washoye ma yawe urimo no gukora icyaha byanwa n'amategeko nibareke kumva ko koperative ni ya leta ntago koperative ari za RCA rekareka twege tuhari nk'ikigo gishinzwe kubareberera ni umubyeyi mama barankubise mama bandebye nabi nicyo RCA imaze akatubwira ati perezida turabona wivuga gusa ngo yujuje etage wa mugani ashobora no kuba afite akandi kazi ni umunyamuryango nawe wa koperative ubundi banabyumve neza nago perezida ari umuntu uturuka ahandi ngo ni umuntu ukomeye ngo tugomba ngo guha koperative yacu akayiyobora ni umunyamuryango ni umwe muri mwe yatanze umugabane ungana n'uwanyu ntabwo afite umugabane urenze uwanyu ngo avuge ngo iyi koperative niye murareshya niba rero agize ikibi nka ba bana nyine bareshya mu muryango niba hari ikibakoze niba tugane nicyo tubereyo tubwire bati dore perezida wa koperative twamuhaye izi nshingano izi n'izi ni nabyo tuza kugarukaho mu nteko rusange y'ukwakira niho bagiye gukora igenamigambi ry'umwaka ukurikiyeho twamuhaye inshingano izi n'izi none ntago ari kuzikora uko zikwiriye
nibyo
bafite n'uburenganzira ijana ku ijana bwo kumukuraho akavuga ati rero ibyo twagushinze birakunaniye vaho nitwe twagushyizeho tunagukuyeho
bafite n'uburenganzira bwo gukuraho
ijana ku ijana rwose
deje koperative ziba mu byiciro
dufite sinzi ibyiciro uvuga ariko ibyiciro by'amakoperative birahari.
Yego.
Ni nacyo gikorwa gikomeye twifuza gukora muri muri iki gihe
cy'inteko
rusange. Nuko twifuze yuko koperative icyiciro cya mbere shobora kuba ari icyiciro cya koperative yibanze igifite ibibazo. Dufite ibyiciro by'amakoperative afite aho ageze. Dufite n'ibyiciro by'amakoperative ya yandi yahezwe ubu ngubu ahanganye n'iki n'andi makampanis yandi akorera muri iki gihugu.
Yego.
Ikigo cyacu ayo makoperative ibyo byiciro byose birimo. Ariko icyo dushaka cyane burya umwana apfira ngo mwiterura. Turashaka ko ari amakoperative yo hasi yo mu rwego rwa mbere, amakoperative akijandajanda nayo yazanzamuka akaba umuyoboro w'iterambere ry'abayigize. Ibyo nibyo byiciro dushaka kugeraho ndetse na tukamenya n'umubare wabyo. Kuko nyuma yaho turifuza ko abantu bafite aho bageze bagaruka nabo bakadufasha kugira ngo batange amasomo y'ibyiza byo bagezeho biturutse kuri koperative. Uvuze amakoperative nk'ayo muri value chain y'umuceri ameze neza. Rero abantu ntabwo bajya bagira n'ishyari. Kuki amakoperative uvuze kuri radio ko amakoperative yo muri value chain y'umuceri ameze neza, aho muri value chain y'ibigori ntibiyumve. Ntibiyumve ngo niba bagira ishyari ati natwe kuki batatuvuze. Muri value chain n'ibirayi, muri value chain wenda y'umuceri y'ikawa, abantu bose bagomba kugira ishyari ryiza ryo kugera aho abandi bageze. Ibyo rero ibyo byiciro nibyo dushaka kugira ngo nibura bizadufashe kugira ngo nibura byumvikanishe ibyiza byo kwibumbira hamwe. Arega umugari wa Kinyarwanda uhari ko ababiri bishumwe iyo abantu bishize hamwe nta kibananira. Ibyo byose ni imigani ya Kinyarwanda ariko ifite iki ahigana. Nshobora kuba hari icyo nateganyije kuzageraho ariko sinshobora kukigeraho kuko ndi njyenyine. Nkifuza kwegera undi muntu cyangwa se nkifuza kureshya abandi bantu bakaza kukimfasha. Muri iki gihe abantu bagomba kugira iyo spirit yo gukorera hamwe. Ntumve yuko ubwawe ugize ute wihagije. Tukumva rero muri ibyo byiciro ibyo bitandukanye ari byiciro twifuza kwifashisha kugira ngo nibura iterambere tuvuga rya koperative ryihute. Ibyo byiciro birahari. Akaba amakoperative nanone arimo sinzi icyo navuga byerekeranye n'inzego cyangwa se sinzi twavuga ko hari amakoperative rwego rw'ibanze ibyo twita primary cooperatives. Ariko amakoperative akora bimwe y'abantu bakora bimwe iyo bashoboye kuba bakorera hamwe mu karere runaka bafite uburenganzira bwo kwihuza n'abandi bakorera mu kandi karere bafite ibikorwa bimwe bagakora icyo bita iniyo. Iniyo ihuriro. Nyuma y'iryo huriro nanone mu nzego z'amakoperative bashobora kuba ari ihuriro ry'abahinzi b'umuceri bo muri Gisagara. Kuba abahinzi b'umuceri bo muri Gisagara ari ihuriro ry'amakoperative muri Gisagara afite uburenganzira bwo kwibumbira hamwe ni mahuriro yo muri Bugesera, yo muhuriro wenda yo muri Nyagatare akakora icyo bita federasiyo
impuzamahuriro.
Iyo mpuzamahuriro rero ibirimo abantu bose batandukanye sibyo bifuza. Impamvu bishyira hamwe n'iki akenshi muri niyo na federasiyo bashaka kugira ngo bongere imbaraga z'ubuvugizi bwabo. Nyuma yaho ku rwego rw'igihugu rero tugira icyo bita NCCR. NCCR ni urugaga rwayo rw'impuzamahuriro aho urwo rugaga ruhuza amafederasiyo yose yo mu rwego rw'igihugu. Urwo rugaga ndetse kuwa gatanu ushize twagiranye inama n'abashinzwe n'urwo rugaga ndetse na komite na n'inteko rusange y'urugaga n'uvuga ngo inteko rusange y'urugaga dizayiniyo neza federasiyo
okay
muri iyo nama twarishimye cyane kuko baje kandi tubabwira umurongo arasiye shaka ko federasiyo ndetse n'iyo mpuzamahoriro yakora turifuza yuko rero abari ya bose bagenda bakajya kureba ya primary cooperative ya cooperative yo ku rwego rwa mbere kugira ngo nayo bayigirite bayizanzamure ibe cooperative abantu bishimire kwa muri cooperative twabivuze kare igihe cyose abanyamuryango batagaragaje yuko cooperative ari yabo ni haha ni nyine
batanayishimira
ariko niba ariko akenshi nabyo turabigaruka wenda nuko batababona ikibagarukira muri mu byo bakoze ubundi bivuga ngo iki iyo uyitanze umugabane wawe ni investisoma yibonye investisoma utari kuyibonaho inyungu ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo eh mungari umugabane wanjye ndabushira handi
ndabona hano hatunguka
ibyo rero abanyamuryango abenshi ntago babyumva nk'iki nk'uburenganzira bwawe nkumva muri make izo nzego ndetse n'ibyiciro by'amakoperative birahari ariko twifuza yuko abantu babyumva kandi byaba nagombwa twe turateganya yuko ikibazo cyacyo cyose cyerekeranye n'amakoperative twe turacyakira
muracyakira tugaruke ku ngingo nyirizina yatuzinduye uyu munsi iyo tuvuze inteko rusange z'abanyamuryango ba koperative deje tuba dushaka kuvuga iki niki inteko rusange
murakoze cyane nkuko biteganywa n'ingingo ya 25 y'itegeko rigenga amakoperative inteko rusange ni rwo rwego rukuru rwa koperative ikaba igizwe n'abanyamuryango bose ifite ububasha busesuye bwo gusuzuma ibibazo no gufata ibyemezo bireba koperative nk'iki cyo twita inteko rusange ya nama ihuje abanyamigabane inama ihuje abanyamigabane kuba ihuje abanyamigabane ni iki nuko hari ibibazo bafite cyangwa se ibyifuzo bafite byatuma bashaka kuzagera ku ntego zabo rero iyo nama iyo yitwa inteko rusange ariko mu nteko rusange nk'uko biteganywa n'itegeko biri mu ngingo ya 26 inteko rusange itegeko ryateganyije nibura inteko rusange zisanzwe ebyiri mu mwaka akaba inteko rusange yo mu kwezi kwa 3 n'inteko rusange yo mu kwezi kwa 10 ariko uku nguku turimo bishatse kuvuga yuko buri nteko rusange ifite inshingano ndetse cyangwa se imirongo migari igomba kwigaho
yego
nuvuga ngo rero iyo nteko rusange nkuko twatangiye tubivuga urwego rukuru mu muri koperative n'abanyamuryango n'abanyamigabane bagezwaho gahunda zitandukanye zo muri koperative nkuko zateguwe wenda na wa mukozi wabo bikumvikanwaho na baba bayobozi babo bikazanwa mu nteko rusange kugira ngo bagirute babyemere cyangwa se bagirute babihakane nuvuga ngo iyo niyo twita inteko rusange munyemerere mvuge ku nteko rusange y'uku kwezi kuko nariyo wenda dushishikariza abantu gutangira cyangwa se gutumiza inteko rusange ifite inshingano zikurikira munyemerere zivuge ziri mu ngingo ya 30 y'iri tegeko inteko rusange isanzwe y'umukwakira ifite inshingano zihariye zikurikira gusuzuma no kwemeza gahunda y'ibikorwa ya koperative y'umwaka ukurikira nuvuga ngo uyu muri ibi bihe tugiye kureba ibyo koperative yacu yaduteganyirije kuzakora umwaka utaha izindi ba muri
kuri bane
guhera mu kwa mbere kugera mu kwa 12
kugeza mu kwa 12 nuvuga ngo iyi nteko rusange itabaye nuvuga ngo nta koperative ntabwo ifite
umurongo
ugenderwaho inteko rusange ifite n'izindi nshingano yo kwemeza ingengo y'imari y'umwaka ukurikiraho
izakoreshwa
nuvuga ngo ni ibikorwa na bije zayo zabyo kwemeza amafaranga ateganyijwe kwinjira no gusohoka mu mwaka w'ingengo y'imari ukurikiraho. Ibyo bishatse kuba ibyo byose bikujana n'iki na byateganya bikorwa. Inteko rusange ifite inshingano yo gushyiraho umugenzuzi wigenga wa koperative no kwemeza igihembo azahabwa. Aho ngaho iyo mageze nibuka abamwe mu koperative bambaza ati ase twakwishyiraho umugenzuzi wigenga n'uburenganzira bwabo
ni inshingano
noneho ya koperative kuba apart from bafite internal auditor bashobora kugira external auditor akaba hari abizi iyo ikintu cyose kidashimishije abanyamuryango bashobora guhamagaza uwo mu external auditor
wigenga
uri hanze. Inteko rusange y'uku kwezi igomba gusuzuma ikindi kibazo cyose kireba koperative cyamenyeshejwe abanyamuryango nk'uko amategeko shingiro ya koperative abiteganya. Ahangaha abanyamuryango babyumve neza ntabwo bagomba kwiga ibindi bitari iki iterambere ry'iki
ya koperative yabo.
Niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo ni plan of action, budget, ibyinjira bizasohoka, gushaka niba bishoboka gushaka external auditor ndetse n'izindi ngingo zumvikanweho. Ahangaha rero ndagira ngo rwose Bride umfashe abanyamuryango bamenye icyo bazaba baje kwiga muze nteko rusange. Umuyobozi uzaba deviye asabwe ati nyamara ingingo ya 30 ingingo ya 28 ingingo ya 20 irateganya ibi n'ibi. Muri iyi ni ingingo ya 30 yonyine niyo bazigaho ibirimo, ibindi bizaza ari iki ari inyongera.
Yego, n'ibindi bishobora
gutegaho.
Ubwo ni bya bindi twita AOBC. Amakoperative uko yubatse ubu turi kuri radio hari abatwumva dukurikije barimo no kutwandikira uhita ubibona ko hari abadukurikiye ariko hari abagiye mu kazi. Dufashe nk'abamotari bazindutse bashobora kuba batabonye amakuru. Nifuje kubaza ninde utumiza inteko rusange? Ni DG nushinzwe itumanaho, ni umuyobozi wa koperative, ni urwego rwa koperative, ninde utumiza izi nteko? Nego Deni.
Ubundi byose biba biri mu itegeko. Tunasaba abanyamuryango basha gusoma no kwandika rwose kurireba iri tegeko bakarisoma kuko biba birimo biba binasobanutse. Ingingo ya 32 iravuga ngo inyandiko itumiza inama y'inteko rusange ibikubiyemo isaha, itariki, ahantu inama izabera na gahunda y'inama. Ibyo bintu bikaba bihari bizwi. Ntituzagere mu nama ngo utangire ngo tubwire ngo urumva ngo turaganira ngo kuri ibi ngo nibi. Oya, byandike mu butumire nzenzi ngo tuje kuganira kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ikindi, ubutumire bw'inama y'inteko rusange isanzwe cyangwa idasanzwe bukorwa mu nyandiko cyangwa hagakoreshwa ubundi buryo bw'itumanaho tujya tubona ziriya mikro z'abantu bazenguruka, bugashyikirizwa abitabiriye inama y'inteko rusange hasigaye nibura iminsi 7. Ntabwo ari mu gitondo ngo ejo n'inama.
Yego.
Byibura iminsi 7 ku nteko y'inama y'inteko rusange isanzwe, ariko iyo ari idasanzwe ni iminsi 3. Hanyuma rero itumizwa ryayo, inteko rusange ya koperative itumizwa inama y'inteko rusange itumizwa na perezida w'inama y'ubuyobozi, ndumva ari cyo warubajije, cyangwa vice perezida iyo perezida adahari.
Ubu bivuze ko babamenyesheje
niba ari nk'umuntu wenda tuvuga urugero ngo turi ku itariki enye, ubu ngubu ni deadline yo kubimenyesha ku bazakora inama ku itariki 11. Uyu ni umunsi wa nyuma. Niba mufite inama ku itariki 11, uyu munsi niwo wa nyuma mwakagombye kuba abagize inama y'inteko rusange bose babizi uyu munsi. Ariko urabizi n'ukwezi kwa cumi kose kugera ku itariki ya 31, muracyafite iminsi, ariko mubyihutishe kugira ngo abanyamuryango babimenye kare, kandi bigomba kuba biri ku murongo w'ibyigwa nabyo mubitegure. Ubundi bakabaye barabiteguye mbere, bikaba bihari, noneho ubu ngubu bakaba bari kubyandika gusa kugira ngo itangazo ribe ngo ribe rikwirakwizwa ahantu hose. Hanyuma ntarasoza ndagira ngo twagarutse ku ngingo ya 30 y'itegeko igaragaza umwihariko w'inteko rusange ku kwezi kwa 10 bijyanye no gutegura umwaka ukurikiyeho. Ubundi umwaka wa koperative utangira mu kwezi kwa mbere ukarangira mu kwezi kwa 12. Izi nteko rusange rero ebyiri iyo mu kwa 10 ibitegura umwaka utaha. Hari indi twavuze mu kwezi kwa 3. Iyo mu kwezi kwa 3 rero ibisuzuma iby'umwaka washize. Guhera tutanga urugero rw'ubu ngubu ibi bigezweho. No kuvuga ngo mu kwa 10 bagiye gupanga ibizaba mu mwaka wa 2024 guhera mu kwa mbere kugera mu kwa 12. Mu kwa 3 kwa 2024 bazakora inama yiga ku byabaye guhera ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kugera ku 31 z'ukwa 12 2023 bagomba kubyigaho. Hanyuma rero hari ingingo ya 28 y'itegeko ivuga inshingano noneho zihuriho n'inama zombi. Hari umwe hari ko mu kwa 3 akaba n'umwe hari ko mu kwa 10 ariko hari bihurijweho na zombi kwa ebyiri. Harimo kureba ibiri ku murongo w'ibyigwa birumvikana, kwemeza inyandiko mvuga ibiheruka n'ibindi byinshi. Ariko mushobora gutora inzego zinyuranye cyangwa se kuzikuraho biba mu nama zombi. Mushobora kwemeza abanyamuryango bashya abashaka kwinjira muri koperative. Mushobora kwemeza amategeko shingiro ya koperative. Mushobora kwemera raporo y'inama y'ubuyobozi y'ibikorwa by'umwaka n'izindi raporo z'izindi komite cyangwa se nanone mu kazi kweshoninga mu kazi gira ikibazo niba ngenzuza ubundi bigomba gukora ubugenzuzi byibura buri mezi 3. Ibi rero ibigomba kubereka amaraporo. Hanyuma mugafata icyemezo cyo kwishyira hamwe n'izindi koperative. Mwa mushobora gushyiraho kwegeranya umutungo kavuga uko umutungo wanyu uzagenda ukoreshwa. Ariko hano no gushyiraho abashinzwe kuwegeranya abo twita n'abantu babara nyine umutungo bakawegeranya bakabereka ifoto y'umutungo no kwemeza inzego z'imirimo ya koperative ndetse n'ikindi kibazo cyacyo cyose
mwamwe. Ibyo nibihurirwaho
zose zombi uko
arebye bashobora kwiga kuri ibyo byose. Iyi nteko rusange y'ukwezi kwa 10 itegura umwaka wose utaha wo kuva mu kwa mbere abanyamuryango bayitabira no kuva ngo n'abanyamuryango ba koperative bose nta usigaye kugira ngo buri mwagire uruhare n'ijwi rye ryumvikane ibyifuzo byabo ikindi cyose gishobora kubaho nacyo bakigaragaze. Hari umwihariko uhari kuri uyu mwaka?
Umwihariko nta mwihariko kuko ni ibisanzwe. Inteko rusange nakubwiye yuko ari ay'abanyamuryango bose. Gusa kubera impamvu zitandukanye byaje kugaragara yuko guhuriza hamwe abantu 2000 ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu hari ihifujwe yuko y'abantu barenze ijana bashobora kwicara hamwe bagakora inteko rusange ijana barenze ijana bashobora kwicara muri babandi 2000 bakitoramo abahagarariye abandi.
Okay.
Kugira ngo nibura Bright kugira ngo ubone ahantu wakwicaza abantu 2000 ni muri stade. Abantu rero 2000 burya kugira ngo bazagire umwanzuro wafata biraruhije. Niyo mpamvu itegeko ryateganyije yuko igihe cyose barenze abanyamuryango ijana bagomba kwitoramo abahagarariye abandi.
Okay.
Iyo ikaba ariyo yitwa inteko rusange.
Okay.
Iyo nteko rusange abo bahagarariye abandi nabyo reka tubigarukeho. Ntago bahagarariye abandi forever. Oya. Ntago bahagarariye abandi forever. Kuko bahagarariye abandi forever bazasanga hari abanyamuryango batigire bagirute bamenye ibyakorewemo. Niyo mpamvu iyo bibaye ngombwa abo bantu nabo bakora rotation. Bagora basimba kugira ngo nibura ibitekerezo bihore bigirute
bihinduka.
Ibyo rero muri iki gihe nk'uko byavuzwe mwarirangingo umugenzi wanjye amaze kuvuga mushobora kugirute mushobora kwishyira ku murongo w'ibyigwa wenda gutora cyangwa se gutora abahagarariye abandi. Icyo kintu nicyo kintu twifuza yuko nibura inteko rusange igira ownership kuri koperative kandi kamenya yuko niba harimo n'umunyamuryango utavuga udatanga ibitekerezo by'abahagarariye abandi nta mpamvu n'imwe batamusimbuza. Kuko nibo bonyine bavuga bati turashaka ko kanaka duhagararira kubera inyungu zacu.
Nibyo. abantu benshi nabonye hano kuri telefone abagarutse kuri inteko Denise hari icyo biteze kuhakura nkaga hari icyo banditse ngo bwa sisi tuzabugabana ryari ngo se twaba tugi ngo hari akantu bazakugenera mu nteko rusange
rero ni bo hari icyo twavuze cyo kumva ko cooperative ari nk'iyabandi bantu baba bumva ari nk'iyabandi bantu iyo yagiye mu bikorwa bya cooperative aba yagiye gufasha abandi cooperative ni yawe kubati wivuga ngo hari akantu bazatugenera bandeze ko amafaranga ara yawe ariyo uvuga ngo bazatugenera kuko ni byanyu ariko tugarutse ku itegeko nyine twabonye ibigomba kwigwaho muri muri iyi nteko rusange tugiye guteganya ibyo tuzakora umwaka utaha ibijyanye no kureba ibyabaye umwaka ushize ibyo byose mugabana ruko mwungutse ubwo bwa sisi iyo nyungu n'ibiki byose mubibona ruko mwungutse ntabwo mwamenya ko mwungutse rero ubu ngubu mu ntangiriro z'umwaka ahubwo tuzabimenya umwaka urangiye mu kwezi kwa gatatu nibwo tuzareba uko twakoreshe uko twubahirije ibyabaye mu nama yo mu kwa cumi 2022 ibyo twemeranyije mu nama yo mu kwa cumi 2022 nibyo tuzareba mu kwa gatatu 2024 hanyuma turebe ko twungutse niba twarungutse tugene uburyo tuzunguka tuzagabana urwo rwunguko biri mu nshingano z'inama y'inteko rusange yo mu kwezi kwa gatatu yo muri Werurwe murebe uko muzagabana urwunguko nabyo birahari birateganyijwe n'itegeko ntago ari ubu ngubu 83
Unyemerere iminota itandatu dufite aba baturage ibibazo byambanye byinshi kandi iminota iraturangiranye dusigaranye itandatu hari umuntu wabajije ati tubarize umuyobozi niba umurenge sako ubuyobozi bw'umurenge sako bubarizwa mu bo mufite mu nshingano ati hari igihe bakora recruitment zitanyuze mu mucyo kandi niho usanga bahaye akazi abatari qualified bigateza igihombo izo sako aturugero uyu munsi barirukana umukozi bugacya ku munsi ukurikira bakazana undi ati nta kizamini kibaye bica muzihenzira kandi ko ndumva sako iri mu
urakoze bright cooperative zose zimushingano za RCA by'umwihariko wenda particularity iri muri SACOs nuko ubuyobozi bw'amasako tubufatanyije na banke nkuru y'igihugu dufite amasezerano y'ubufatanye hagati ya RCA na banke nkuru y'igihugu mu gucunga neza amasako icyambere aya masezerano twibwacu governance capacity building ibingi byo muri RCA imiyoborere myiza n'amahugurwa nabo ngabo bose bamanaja wenda bitwara nabi abo bari mu nshingano za RCA
yego
ibyerekeranye n'ifaranga bright da urabizi ko
ikibazo barimo kubaza ni uburyo abakozi bashyirwaho
abakozi rero abakozi bashyirwaho n'uruhe rwego urwego rushaho abakozi ni inteko rusange ihagarariwe na board of directors na nyobozi
yego
kandi iyo bigaragaye yuko bashizeho umukozi mu buryo budafite
n'ubushobozi
udafite ubushobozi abanyamuryango bafate cooperative yabo mu nshingano
nibyo ngira ngo mwatangiye bafite uburenganzira bwo kuvuga batuye
umukozi ntabwo ashobotse
azaduhombya
bakitabaza inzego z'ibanze niyo mpamvu ziri hariya natwe tukabona raporo yuko hari umukozi wangajwe adafite iki bitanyuze mu mucyo ako kanye tugita tuza
ikibazo kiracyari cyakindi ku makoperative abanyamuryango kwicecekera iyo cooperative ihawe icyangombwa cy'agateganyo amahugurwa aboneka ati
murakoze cyane ubundi muri RC habamo ishami rishinzwe amahugurwa no kongera ubushobozi bw'amakoperative rikora amahugurwa mu buryo buhoraho mu makoperative yose iyo mukeneye amahugurwa muratwandikira nka RC hanyuma tukabipanga ariko nanone mu ngengo y'imari y'amakoperative muraza kwibona nanone mu itegeko turimo kwihuta wenda ntitubijyamo cyane harimo muzabyigaho mu nteko rusange yo mu kwezi kwa gatatu harimo ingengo y'imari yagenewe amahugurwa
yego
yagenewe amahugurwa mu bijyanye n'ingengo y'imari y'amakoperative cyane cyane mutekerezaho mu kwezi kwa gatatu.
Habamo ikibazo mu makoperative cy'ababa bashinzwe agatabo kubikuza bakabikuza uko biboneye, muzashyireho ikoranabuhanga rituma abanyamuryango bamenya uko umutungo wabo ubikuzwa n'ukukoreshwa. Icyo ni igitekerezo. Mwaramutse neza, turabakurikiye, ikiganiro cyiza cyane. Ati twiteguye kwitabira inteko rusange atari ko mutubarize niba buri karere kagira igihe cyako cyangwa ibera rimwe. Uyu ashobora kuba ari ubwa mbere
agiye
kwitabira.
Ni byiza, reka tugisubize direct. Ntabwo nta karere kagira igihe cyako cyo gukora inteko rusange. Ni mu gihugu hose iyo nteko ishobora no kuba umunsi umwe ntacyo bitwaye. Prouve que abanyamuryango biyemerera cyangwa se bateganya uwo munsi bumvikanyeho bagakora inama. Ntabwo ari rero, ntabwo ari kuyikora mu turere
mu byiciro ngo bavuge ngo hatahiwe ngo ukwe ngo intara y'Uburasirazuba ngo intara y'Uburengerazuba.
Ikindi wari uvuze cyerekeranye na n'ikoranabuhanga, niho turukaga,
niho murimo kugana.
Digitalization niho tugana.
Nibyo. Ndabakurikiye, ndumva ikiganiro ni cyiza cyane, ariko twe dufite koperative y'abafasha myumvire mu buhinzi n'ubworozi ikorera Kamonyi. Ntabwo ndi buvuga izina umuyobozi ataba twumva. Perezida wacu yatowe muri 2018, ntajya asimbuzwa kandi ntarigera na rimwe akoresha inama ziteganywa n'itegeko. Ubu ntitumenya imicungire y'umutungo, muduhe nimero zabo batumirwa tuze kumubwira ibibazo dufite.
Nta nubwo turi burindire ngo aduhe nimero n'ibiki byose ibyo uwanze wenda kumuvuga kuri mikro, sinzi impamvu uvuge. Muvuge kugira ngo bamenyekane. Kuki muhishira? Twamaze kubona itegeko rwo nawe urabuva muhishira cyaha. Mujye mubavuga ni muka.
Koperative y'abafasha myumvire mu buhinzi n'ubworozi ikorera Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge Nkingo.
Amanje.
Izina rya koperative.
Reka tumugirire ibanga, muze kumuvugisha.
Tumugirire ibanga, ariko kuri
Perezida ataza kumukura mu
bandi. Kuri isaha tuvugana. Hari abakozi bacu bari i Kamonyi.
Yego.
Ku karere bafite amahugurwa y'abashinzwe amakoperative mu mirenge no mu karere. Ndagira ngo ninsohoka muri studio ndavugana na n'umukozi wacu uriyo kugira ngo aje kureba iyo koperative.
Yes.
Urakoze cyane. Izindi mbuga subu turajyaho, iminota iraturangira.
Mutubwire
ubutumwa mufitiye abanyamuryango b'amakoperative.
Urakoze Bright. Ubutumwa ni bumwe. Nuko twifuza ko koperative koko yaba inzira y'iterambere y'abanyamuryango. Full stop. Ikindi nuko koperative zacu zayoborwa neza. Zayoborwa neza. Manager ntiyumve ko ari igitangaza, president ntiyumve ko ari igitangaza, kuko bo bose ni abakozi cyangwa se bahagarariye abanyamuryango. Nta kindi. Reka ubutumwa tubugarukira aho ngaho, kandi dushimire Arabie hafi yawe, hafi yacu, muzahore mutubera abavugizi, ndetse n'ikindi gihe muzaduha akanya ko kugira ngo ibitumvikanye neza tuzagarukira aho ngaho kubyumvikanisha. Murakoze. Imana ibahe umugisha.
Yego. Ubutaha tuzategura ikiganiro mutumiremo amakoperative yiteje imbere akomeye, kugira ngo aduhe inama n'ingingo bakoreyeho abandi bazabagendereho. Denise turabashimiye.
Murakoze.
Deje turabashimire kuba mwitabiriye ikiganiro.
Murakoze cyane.